kwenda pepinalesa enshila ya kumulu luto lubushe shila ya kuya kumfumu ukwenda pepinalesa enshila ya kumulu luto lubushe shila ya kuya kumfumu ukwenda ukwenda pepi na lesa wandi ine kapusuka ukwenda ukwenda kapusuka wela mupashi washila wentumia chinde naripato buvipantu umfumya kulimwe wela mupashi washila wentumia chine nalipato buvipantu umfumya kulimwe ukwenda ukwenda pepi na lesa wandi ine kapusuka ukwenda ukwenda pepi na lesa wandi ine kapusuka pepi na lesa wandi ine kapusuka pepi na lesa wandi ine kapusuka
pepi pepi
na lesa
Pepi na lesa wandi ne defwa yoku